Stella, one city. Mother was Stella, mother was a country. Now, Blacky Mutale. Hola, hola. No more guys as Nani.
Zenwap.com.
Nani particular. Nani particular. Kateta music alive.
DJ Kings production.
Nicho kukile kateye na moku mambele lupa randine.
Shifaya vale chula.
Sitaki watoto kulia lianja. Nimefanya kazi kwa nguvu. Nitabadilisha mwaka huu. Ifintu nchifuwa ya mulaifi ya nduku lomba. Family yangu sijali. Kitu kitakuwa shwari. Niko na hali ya mali kucheza sitaki. Acha nifanye kwa kazi watoto wapate chakula. Nchifuwa ya awano kuchula. Toka subuhi kufika jioni. Wimwena mulaifi ya ndiyala wako wino. Kutoka subuhi kufika jioni. Nifanya tu kazi kwa nguvu. Nataka nyumbani ninunue bumu. Nataka nyumbani ninunue bumu.
Nichoko kile kateye na mbuku mambele lupa randine.
Shifaya vale chula.
Bondi kachunji kati awana bondi. Chifuwa ya waka lombe. Chikulu na ucha. Ukaka wome. Nda kwa nisho kupepe kapanga ndensala. Enzito ya ndi eyo nasala. Noti pale mweneka na gali mwene shababu. Wehu nangani zwa wase la basopo. Tabaka kubole poke mbongo rine sopo. Zalati konteno kune tepe. Bomba na kalimo mailo imo takwa kave. Nine wache kete la umbi takwa kave. Wehu talalika nine nangu ikave. Bomba kachelo ukuwela chungulo. Noti ne minwe nkutopati na kapaseo. Zala bondi awana kuchiwa kuria. Kuchiwa butuka panga ndero wakashi.
Nichoku kila kateye na mkuma mbele lupa randine.
Shifaya
vale chula.
Tia
Awe shafu.
Nichoku kila kateye na mkuma mbele wanana wakashi.
Shifaya vale chula.
Una mbuku na mbe shaya.
Sichera kuna konde kumwitu akwinye kuilanzi kuilanzi ya amosi muzunawani utasakamala baba na mama musijari kitu kitakuwa shwari wanga mupoka kumwitu. Kuna kondi, bonda ta Tanzania.
Ha! Hey! Kwa mtala wa elas, kanona kakakakake. Habai vera, habai vera. So sick. Blacky Mutale.
Wala, 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 wala.
Young Kings on the mix, what's up?
Ubuntu record, record.
Shona mwi kama na loko.
Zenwap.com
Zekins Productions.